Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen et Fulfulde.
Gagne quand tu bougies jande gafandu hala Mamadou Sama Seku Jamial Sakrabe Hedibe. Murtal golle en tem ben mata masane le serusi ji lamu di ngada lamu bam ko de likade leni di e wi dunke en na kebe der murtal golle balde joy ben sabbi na murtal ben mursere tapan jeddi le temedre kebe leedi di jangnirde de uditama beta ko on ben murtal golle syndicat modo e tawede fufu so wana be snek be ben musulembe fufu diti jande jiddi le sahal le wuddu leedi di cikitaabe jaadin ko be donni sariya aslama gallado yimbe la jo en ben kaborde tacci juude ko de yimbe mbajimi dun rewbe ben bondu hijabu dingon sembe kabaru jamen hande kikide altinere sappo jeddi lourma hitande 2021 bismillah sakrabe murtere golle fedde yentem mata masane le gullirde furoba ede gana furoba leedi di gullirde kewde ben hono service jiji bankiji jangnirde ben ciudi dogotoro turriki sanne batte mutere balde joyi ben fudunde hande tiagal rafi kawral hakunde gouvernement yentem yontere jabbinde himmeji ben murtu ben himmeji mabbe di yo ben jowi do ben kabaru ngenari e joddi gollobe leedi di keddano ko ben arke touré du fastango alcisse
le ciudi to ministre en gollata bamako do murtere fedde UNTM de kana teddina le ciudi goto goto mo en fu gollobe fay goto walatu yimbe ko mani be denangu e labinde nukulde tan wondo fay goto walatu no holitiri wiide o do neddo kumani do haybude suudu baytil mal ya warta yimbe ana newino le bankiji di fayeto le service furoba golle fu walatu le leejindi sikasu service furoba na ko nandi e furoba fu teddini kongol murtarane yimbe la janginobe suudu sariya fedde INPS tan woni gollobe no holitiri wiide kabaruji kebaadi todi banamba le lamu kulikoro janginobe gombe le ciude e kol ngaydi ka teddini kanyu endu murterane an songoto le saha leedini golle o wada kanu haani wadi reden yinkoy seeda tan wontu wala fu suude e kol teddindo murterane gotel mudu won ko tayka bankas le wuddu leedini tonka yimbelbe ananarda gouvernement o feddene joddo halda yalla dayen ko be kawre mudum fa e buita tampere jamarnde fedde MTM ne ka holiti wiide ana welti le wi lami be fedde kongol ma e murterane jokkama nukule fu to ma woni e kolliti wiida darungol golle balle joyi sabi ko gouvernement leedi ndi sali hunchande hore himmeji mabbe le majjumbe kolliti wiida e be landini wadde murtereji goddi le nyalaade ngarode fayidi kaddi mudu anda kadu e be jidi joddiji yimbe le fu gollobe le leedi ndi bayde
nda do mutere golle balle joyi ben nda yentem fuddi altinere hande sambi nan kuteji moddi do kebal leedi ndi e wi dunke en kebe moddi bo maw magol holti wiide yo mursere hakke milaruji noge kalisi sefa kanden dontanade e le mbiyen murtere nde e le mbiyen nda do murtere golle e wi makko mbiyen nande matete sande dun e le ciogu nyamduji amen di keddana ko hanni Mariam Koulibaly do fasango alcisse
hande kebal lendi ana fanti hono no andirdon ni leedi amen di kebal mudu ana fanti abada kutteje mudu ana wawi yede sanne ni gollirdi furoba tan gollirdi kuma ni di jawdi o hewe jawdiji natoji de leedi malindi fu bibbe leedi mali jodi be sallam woni nan dobe dun na balli goji yimbe gombe sallam fa yetto balli go furoba kando hun chande hore yirwer so dun fu bettike leedi malidi dana mudu ana habbi e jagoji sallam kaaki gadde teedi na ittite le lendi so nabbe sallam de temdere mudun fu chapan jego taronto kebal leedi laamu leedi ni wawa fu kanyum tam tiddala o fu wana tiddala jawdi du mide mili won himmeji goddi gondi to certudi kabaru jawdi himmeji bilidi e kabaru jawdi be mbaa jodaade be kala mudu
sakra mbaa turdi haglaji modo do kabaru jamen bangal bem am facebook e twitter fa hande leedi malindi hebaali gouvernement balde nay tiagal yopugol golle mabbe nyande aljumaare nde e mbiyen e wartigol premier ministre don e don ben e li tiagte yontarde moktar won holiti wiide yimbe hebe ben ciubete bangal bigule tan kaaku makko mbiyen needi e nedda ko makko denno mbiyen honyotobe holiti wiide kabar mudun newata ko fa hande li kabar wiide mutere golle yentem hadaali feey ben fuddutigol ben jande jiddi altener hande honon dun tayka e li men jangnirde kewde ben bangi nono e nyaamo moyo bonko ngo fufu musil en hebe notike mbiyen murtere notaki murtere nde sabi e wi mabbe yimbe snek tan mbiyen je hinade nde do murtere keddano ko an mahamad baba kunta e du fastango alcisse
le soude école mamadou konate hono lycée ba aminata diallo jangenobe fu ana wonnoto de wi horebe dido ciudo jangirdi jangeno ma fe goto walde fedde UNTM ni koni alimata koni professeur lycée ba aminata diallo
la grève de
murtere fedde UNTM ne ka kutte yimo do mata ka fe école amendo jangene fu jangenobe ana do horebe ciudo jangino kanado mo fu wondo wotu jom o kan mi anda hodo wawi sakitaade hen gako andumi ni mi matay kutteje murtere ne gootel mudu won ko taykale suudu école mamadou jara numero 2 medina kurat le duro suudu école chande ne kana wada hono no wowiri wadi reede no holi siri wede abdel kader trawli lami do suudu école ndu
a l'école medina kurat
wala jengina ngo be fedde snek ko sabi yimbe gombe do be fu wadi be gondi wadde kolle mabbe no mudi fu ana do jenginobe
to
korebe tuude école jenginta tidda la fuwa
ana do c'est nous
dum e tawede mudum fu jande ka heba e wadede le ciude kol ngay fa heewi le leedi ni sabi janginobe le dido ciude kol ngaji ana le fedde no dirtene snack gondude fedde UNTM kambe dube jokki e murterani
sariya jorna sariya dina aslama gal woni ko jadin ko be donnata do yimbe le sahal e wuddu leedi ndi to yaru tondo men rewbe be na ciomo karahan be daade dun dun no ben gubete rusen be tacci juude e koyde civil entaton le cercle ensongo be mbajimbini dun itugol jakam nyambiri le cercle nyafunki ben do klol mongol woni ko jamande darli lam ko be wartirde dena gutu mabbe tun keddan nako heban muda isufu mayga do fostan wal sisi
ensongo to bubbe jihadin ko be golle sariya aslama ko o honono wirani idi lewru me betinu betachi jure koyde yimbele taton kolta be wido golle mu en tachude tati yimbele be ka ngana chuudbe fey mette mu en fewre o do bonanda hakkingaaji bibbe adama en kedo den o do neddo jon darne le nokku o mo yida inde mudum haale
c'est des voleurs qui ont
été yo wibe be jadin ko be nangi den be tachi juude mabbe gobo o to ansomo to juude mun tacha jabarande haabi jati be do wibe tachobe laabi be
c'est aussi des assassins
be da gol tachugol juudelle e koyde be do yimbe gubbe jihadin kobe wajin bini pornogol hijab itugol zaka le commune ngaji fa hewi yuwaru le region mopti kedo den ko odo neddo jodi do to sedi do hen
be chumi gese be nabi dabaji yimbe be wajibini robe dum chomo worbe rewbe dentata nuku goto bangal hunchangul hore sariya dina okay yimbe le min sijati mi horon kay mi jabanda fi ka do sariya sabi kambe ko mabbe tabata di do sariya jidi
yimbe le fa hefu holiti wide odo golle ana wade le commune sarafere le cercle nyafunkedu kabaruj keban todi ka holiti wida gubbe jihadin kobe wajin bini rawbe borno hijab be ita zaka
notor gol lokib maji ko nande mudun yu hakika le mali do kuteji do cellal kuteji mudun bondi do cellal tawade fuf robe yogabe njata fe cagal di do nanjini di ben tawene di mbende di baw jati luntirede ben sonyaji goddi e wi robe yogabe kedan nako heban en am Abubakar ak Mohamedin yatare do fostan wal sisi
le leedi mali di ana fandi le galleji be ngattata najini kanyo ko nande mudun e nyandoji mu ana hebe le boutique ngay di fu dum holiti tawide nafa maji ana momni sanne joda yimbe mi faiso won quality be mabbe wiide moddana challal bibbe adama en
tiya pa mai
najini wala nyanduji wawa nyame mi ngala bobbe sanne famu choda tew kew e be gondi nyammi ndeme ko wartan rewbe be wawa defude hande so tawi najini wala so wana dun ni mi jida mi de nyama dun sabi wala no mi wada so wana dun ni mi yida ko dun tawa fu dunke en andan be kabaruji bidi de challal ka suuda e fay kuttaje mudun lewi mabbe najini ngaji di woni sabi nyawu ngaji fa heewi le leedi amen di hande docteur salaha garba teje nyamgul najino arande mudu woni tension hay ko nande mudu mo wayi bonnude moje ko hewe tidalaji bilide lende hande fu sabi najini on ko hewe suka bene fu ana jogi tidalaji lende hande Halima Maiga e dabbo kurtido sigasu o holiti wiide o ngotti kollirde najini on won somaji goddi do hewi mawdi darade darne najini on sumbala anatu liddi njordi e somaji goddi ko nande mudu dandi du ana wawi kollirede nyamde najini o nyaloma fu farati mawdo do challa bibbe adama en do woni ko nim city tay ko tobbe
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse et république tchèque et union européenne
sagrabe mbiyan lika kabaru jamande region ngadi wematu kutalo ton won debbo be nu do mbien hiccube nayo nyande aljumaare de hewi dotor embe mbien inira do e nguru nayo be fuf na celli ba suf wala e mabbe lam ko be nangondi fide dabere ndono hono fabaade be do mbien do debbo kany sukabe mun to buram ton laamu gawo mbien do goto hosi en mbien hosi non yaadude e cukalel gonno gelle joodo inna mudun watumo o do innar won non danade mbien jama o dum wadi jamma mbien sappo e jagom lewrume e wi mbien sarabe be gulladi suka o latiki sababu takal lembe be andana kabar mudun don e don joomu dogi yoppu suka o mbien sarabe be kay fa hande hakla jum en jodak ndeno dawan gado noddangoji na ngoni wadade le rajul yalla jamaru ndena gata ko mun hakilo antim nan kabaru jiddi to ben kulukur tun hultama wide kuteji ben kutum kabaru kutum ben kutum woji sukabe wonno susli kawrutal yimbele chapane nayon kejabe ben hejabe pelle halnane en ardo en kanye hardo en lam kulukur ben kenyen wadi kenyen sapo jagum lerume e wilandini be mudum ben landibe dun fana mudum woni humputade ben humputinde jamarande e famminde be ben do kuteji sudede ila yonali landini kalta kawrutal gal woni fedde ben habotonde karaktor radi ngartede do robe kulukur e kanye e do faba ben fedde lurunde initiative spotlight dun timta yewte ben kabaru jamen hande mitirna ma sa fofu putade do bembal ami 3w.tutaminito.org ma dun do jom 37321 do de yewtere be den magazine.